trendybeats.com.
Sami ani wetu sote tunatamba naye.
Sami ani wetu sote tunatamba naye.
Mama Sami ani wetu sote tunatamba naye.
Sami ani wetu sote tunatamba naye.
Acha waseme mchana usiku watalala.
Acha waseme mchana usiku watalala.
Acha waseme mchana usiku watalala. Kama Samia, ona anavyotuhudumia, halali kutufikiria. Eh, Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Raisi wa wanyonge,
Samia,
mchapa kazi.
Samia,
kama wivu kajinyonge,
kila
ukweli upo wazi.
Samia
ni wetu sote, tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Mama Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Waite wa bara visiwani, Zanzibari Unguja na Pemba. Nataka niweke hadharani, nimetoka kuyaficha chemba. Arambe, arambe mama, arambe. Tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Mama Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Alipo mama tupo,
Samia.
Vijana tupo,
Samia.
Alipo mama wapo,
Samia.
Wazee wapo,
Samia.
Alipo mama tupo,
Samia.
Boda boda tupo,
Samia.
Alipo mama tupo,
Samia.
Yasi ya mari tupo,
Samia.
Tunatamba naye.
More music on trendybeats.com.